It's the kids, baby.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. Making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samuendo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rappers wanna talk about to ila mina wawes yata kukompare, yeah. Na rap hits ina dozina zota mbaun air, you. King juu ya chandu la Jordan Airs. Kiwasha moto kikisha na juu na kuchochea. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peki yako labda ujene zako themanini. Mana mi peki yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah na rappers wata mbao na bifu na mimi. It's funny who was chikangi na dui vitani. Mina shetane kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku zoto na data na funny. Wata chana la kupendwa na majimama do sithani. Na nata utamtaka na domana watoto wa na data. Jisikene na nata swa doctor na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia waga liye zinguot na mfata. Uchafu waga na utamu wa bata. Ulichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara,
yeah. Maboya wana teta kama na mina peta. Making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samuendo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mima mbabasha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofyo rumide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy Mr. Big Name chui chui. Mziki shula ototo alikimbia umande. Sasa unashindanisha pilau na makande. Nenda kawange la bado utakaa upande. Naitwa chui toko Wasafi kwenye ukoo wa mzee Nyange,
yeah. Maboya wanateta kama na mina peta. Making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka mifuko imecheka. Samuendo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chewy. Viva, funny boy. Lunya was poppin'. Already know.